Mafia Angel. I did beat killer, you know. The dancehall hip hop combination.
Deep House Empire.
Nimetoka mbali na ni mbali ninaenda. Ni wewe nimechoose kwa maana na kupenda. Sifa wepokea kwa mema umetenda. Nilikuwa mbaya, nilitenda mabaya. But thanks to the father, sasa niko poa. Aliniokoa, nitamsifu yeye. Hakuna kama yeye, asiye mwitikia ni kweli atangamia. Yesu ataweza, mbinguni tutacheza. Tukimuamini tumtie maanani. Ni kweli tutawin, vita ya shetani haiwezi kutuwin. Wee tipe mola, maisha iko poa. Akisha kuokoa, na sasa uko poa. Milele na milele, tumsifu maulana. Iwe usiku au mchana, sisi wote wazee, watoto, pia na vijana.
Kuna mwingine, kuna mwingine.
There's no worry, that's why I give everything I give unto you. Father, forgive me, cause me know me a sin. Give you all the glory, cause your name is holy. Hakuna mwingine kama wewe. Nita ngangana na jina lako.
Waseme Wabongi
creators, you know, me don't care, the devil, them I think, you know, yeah, man.
Kuna mungine, kuna mungine, come away, we are away. Kuna mungine, kuna mungine, come away, we are away.
Najua unawanda. Wapi uli blanda kila siku mtaani imekuwa propaganda. Mara uli do this, mara uli do that. Piga magoti, piga sala, sema Yesu ni ongoze. Kwa njia ni pitazo, nili waze kima wazo. Niondole izi vikwazo, kwa mema ni tendayo. Sifa wepokea, kwa mabaya ni tendayo. Naomba msamaha, amen.